tolimon bismillamon fofo mon hedian ko be tedube taskaram ko abo dande fulbe e do vewa fulfulde komin woni cierno mo dumba dande fulbe ko silmaaji cappantati mar itaje didi tajere aranere den yewtan ko fati e sukaabe liggeji mabbe e jiyande mabbe faade e alhaaliji adunaaru tajere didabere den hino yewta fi ngurndam rendo fulbe kañum e yaltiyankobe e hino tobbe mawde e kalten do mun den hande gollitirgol technologie walla karande kesse ngam newingol ngurndam yimɓe ko ɗum woni titoje ko ɗum woni titode taƴƴere aranere nde en jokkan jurol Oumar Bass suka Sénégal najo tawaɗo e sincuɓe yobante express dinguiral internet ko yitindinta yeeyoɓe sodoɓe e naɓoɓe kaɓɓe caggal ɗum en heɗoto jiyande sukaɓe wonuɓe yawnde e nde toɓɓere karoguere miijomonde mum ɗum ko adi en jaɓɓade koɗo dande fulɓe hande hiɗe wondi e idiri sabari hertorɗo karalle kese
ndelle ɗum wonno ordinateur ji ko mbawi laatade waɗude hakkillo ko wawi wallude yimɓe golle muɓɓoe
taƴƴere ɗiɗaɓere dande fulɓe hande nawran en laabe e nder Fouta Guine yewten fi taali e tindi caggal ɗum fop roguere men diaspora jofinta taskaram o
jowlol sukaaɓe
anditi a yi'ude ko faalaɗa soodude ka internet kono yeeyowo on hino woɗɗuma hiɗa jiɓi ko honno waɗirta suka Sénégal naajo hino yaltini feere no ɗum laatorta Oumar Bass e gollidiɗɗo makko no sinci yobante express ko yitindinta yeeyoɓe soodoɓe e naɓoɓe kaɓɓe Seydou Nourou Ba nultodiraɗo VOA fulfulde Dakar laamorde Sénégal yiidi e makko e nder jantore noddirtende jowlol sukaaɓe keɗoɗen
jawali jawweli jamñalli jam hiiri hettiyankoɓe tedduɓe voice of america min mbiyeteɓe ko Oumar Bass komi karance walla mbiya ingénieur e kala kene faate ko wiyete karallaji kesi ko wiyete système d' information réparti
Oumar Bass tondi holi kanko holno heɓiri lefol makko ngol ha ɓeytotori gandal e karallaji kesi ɗi
diplôme mo kenmi ɗum ko université Cheikh Karta Diop kadi mi waɗi kene abboye hitande doctorat e machine learning to to université mo piacenza gonɗo to italie mboɗo jogui hennede karallantagal kene abboye duuɓi sappo
entreprise makko walla suudu gollal makko eko holɗum yowi Oumar Bass ina laɓɓina
aha noon liɓore foof ene wiye fuɗɗeni ko goo yoɓanta express kadi men fuɗɗeni koye leydi sénégal e 2018 fewri ɗum ko mbino Oumar Bass e mbi casamance najo badara badji ko ɓen ɓiɓɓe sénégal naaɓe mbaɗa pewni yobante express
yobante ko konngol jolfe pular wi ko neldal express ko anglais wi noon pular wi ko ɓuri yawde yaccade
hande yobante express ene heɓtina no fewi e kala ko faare karallaji kese e ko faare kadi nelde hande e nder afrique walla eɗen mbawinde e nder aduna ene wona leyɗele hande e cuuɗi gollirde sappo e ɗiɗi ko ɗon joni jiɗɗen ko ɓeydude ɗum ɗon e leyɗe capanɗe joyyi e nayyi afrique foof tawa kalto ngo mbawɗa wonde tawa ne waɗi suudu gollirde yobante express
yobante express caggal darde mum nde ɗo ina walla e goɗɗum ko wayno hokkude golle ha tengte sagataɓe
irane oɗo saaha hande no tolniɗen liggotoɓe e cuuɗi gollirɗe yobante express tan tan walla ko wiyete emploi dieg ma woni hendene kene abbo yimɓe capanɗe jeegom to ɗum ɗon yawti noon hande yobante express sa itti chauffereɓe eko way noon e way noon heddiɓe gadɗa hoorema taw kañumenne ko golle men jogui liggoto yobante express handene abbo hendene ma won hedde ujunnaje nayyi kadi e woɗɗi e gadɗa hoorema kañumenne e jogui cuuɗi gollirɗe men e liggoto yobante express ma won ujunnaje jeegom hande
Oumar Bass duuɓi capantati ɗiɗi wadde ko suka gorko mo Abdallah ko Fouta Toro e funnange Sénégal omo resi fete omo jogui ɓinguel dewel
Seydou Nourou Ba VOA fulfulde Dakar
a jarama Seydou Nourou Ba garen joni e roguere men miijo monde mum
miijo mon e mum
miijo mon e mum
hajoni en heddoto e yewtugol ko faati e gollitirgol karalle kesse ngam newingol ngurdam yimbe sukabe o kimi joji mabbe e alhali o kedo dembe e fandu hala Maria Momomini nultondirado amen yawnde lesti Cameroon
ande kam en fu en lobbotoro be karallaaji kesse kam ngam nafumaaji duudi masinta hande dum do yawna kude gal wakkere filobe dum hoyinani be warti be telefon ma banni a wadan haajeji ma pat ko ado hakkay we ha wuro
Abdul Aziz na foga duddum wala kerol bana whatsapp dum en do hutira ha yerbu kubaruji bana yobugo yite bendiam nane ayana yalla darugo fo haye baye yobi amma jotta dubu ta minti gote sana wada seyde a telefon ma tanga yerba yobi ba mo baye moni min hutira ha yerbu go seyde be ha resebu go cede kanyuma dum balli economy masin dum keribo kude dudde masin
o karallaji kesi do kam bana min derken dole amin on sakonta mato goddo jango kam se o hutinira dum ngam dum nafatam ha gal vitu go bindiyam dum nafatam ha finditin go am galla bi jigdina ko al adaji ko dabiyaji dum nafatam no mi famirano duniya woni kubaruji goddi se to do mari bana irin man dum hewtantama amma batte majum boddon sakonta mato derken wobbe be anda ko hutinirta ngam ha do labi kesi majum be hebirtano be fijirta pijirle chacha nyama be wakati hada be hugo kude mabbe
nabi andi kese dum waddi hoyti mabba nanani goddo men to dilli yasi lesti en kebata en gewti dabbe mudum en kebata ma en daramo en andata no wa'i hasi wakati to o warti e ba wakati jotta do be application ji bana whatsapp facebook e ko nandi dum man en poti hande to goddo men don yasi lesdi en gewti da be mudum e en daramo ma en pamana mo ko wadata fu ba mushkilaji man dum hande don kuje goddo be poti be don publi ha ton dum hanai moyjo fu lara amma be ngada dum moy fu don lara
kolari intelligence artificielle bo na foda mayo duuri ngam do ko ji himbe sappo huwata to ko ji himbe no gaswata ro bo gote lo huwa be le himbe sappo no gaswata no wala recherche no accumule donnee hokka system gote lo wala dum parti der minti gote de forma e kam famli masinta par rapport ko dum na fami de temps puisque dunia do avance on himbe avance ya yesoro en de fotay dum ra bawo la ra conséquence ma via c'est abandonner fotay donc do le himbe wala be may banni to ko ro sembe may yotti ko no developer di par bodo dum do hojina bi adama ngendam won no wali pat dum fotay ngam passa bi adama kam
en de amma sale na fuda may be torra may do min kam ye torra may buran dudugo min kam mi yerdai ba jotta kam hade de ko mi hebi ko wadi bo ngam robo gotel lo foti huwa pelel himbe sappo ko ko buri non to ko himbe joyon tan robo huwa pelel mum do riba mayro riba jawmu kugalon usti huobe foti himbe joyon no huwa don heba ko nyama apelel man wadi robo gotel lo huwa pelel may to kan wadi min kam milario torre himbe jodo jodi wala kugal bana bel application jigo e himbe do ya yeso kam amma ha huobe bo min kam yabe di torugo himbe on ngam ko wadi application ji mando himbe jur je wala gonga jambobe himbe kambe bo be hebi lawol on bosse selon ha mabbe kambe bo himbe jurdo to kala mando jambira himbe
andal mando dum labi bendi didi wakere fere en do botoro be majum wakere fere bo jottani dum woni hakkiloji be adama dum woni tinare be adama dubbe der men warti hande ka dum mere en dalila majum dubbe nasti der ko ina fata hani ni gomnati fesnana derken tefobe yakeji mabbe haa bugo suleje dede no be huwira kude mabbe walla be be dabalaji noyi watta be securiza ko be creata man vallita be bo taabe wada kuje kallele ngam application ji nyiddi do fudon ni tam wasa derken ngam be crea kujeji ko nafata ko yarata leddi men yeso
ko dum wonno ji ande sukabe wonube yawnde ko yowiti e wallitorgol technology ji kesi di ngam welnugol walla vien nevingol alhaliji gurdam neddanke ko Maryamu Mumini yewtidi e mabbe en heddoto e de tobere fahin jabboden kodo dande fulbe
kodo dande fulbe
wano mi yewtiri non ka tito de hande ko Idrissa Barry kodo woni kodo men o ko suka burkinajo hertordo karalle kesse himo jangi na sukabe ko wiete hakkille tafade intelligence artificielle faransire e gelere wiya dum AI himo jabo lamde nultondirado vewa fulfulde Wagadougou Abdul Karim Bahadjo
Idrissa Bari
nyalle jam ka
min jetti fofu ma da sanane ko njabda gal da fa njabo da jam de viewa fulfulde Idrissa Bari aran fu min kaaje kana men faama mo no Idrissa Bari
mi Burkinajo jande informatique du wonno ko ngadumi
jande informatique du monno karalaji kisidina
ay dun don ni ko tuba ko be mbiata nouvelle technologie
ay wodi delle hande inanan kadi nokkudi funa hala intelligence artificielle dum mon hakkille tafade Idrissa Bari ne mbada fita ndamin dum heba sudba fu fab
intelligence artificielle ko wiete francire delle dum wonno hakkillo heso yitaago dum don wonno cyallali ordinateri ko mbawi latade wadude hakkillo ko wawi wallude yimbe golle mubbe so a wi a firtan fuf dum wonno waddugon ordinateur fa faama ko biida fa jaabe ndelle dum wonno ko wiete intelligence artificielle dum wonno hakkillo tafaado
den Idrissa Bari wadde naati dum jande de tan na dum nanima le dum pay pay
le pudde don wana intelligence artificielle ko ngadammi informatique wono ko ngadammi e de le don fu wo yaada nelle le nouvelle technologie dum wono ande kesse den mindu ko buri weltanade am fu wo ko natanta intelligence artificielle nelle dum wono ko puddumi wodi jande majjundu e hebo gom mudun na wana l'école tan wono jande den waawi hebede na waawi jangede handen so amuji ada bawdo jangude tawe lay ordinateur tan wonda da janga dun tan na wawi jangindema ndelle lay don wonno mindu jandi anden firtumi dum ndelle lay ordinateur yi don
jilla lebbi cakitidi na men nana Idrissa Bari na walita sukabe jokolbe hewbo be nambe sukabe hayebe na keba dum wonno anne ko abude dum wonno hakile tafade intelligence artificielle ay holitinde men ko sabde nana le formation hanne sene hisoken yimbe foto kebi dum wonno sa ekite jungoma
jilla ko fuddumi wardama hande yimbe be kebmi ekitimi na ya yimbe hemre fa ya yimbe kemetato ko mbawmi wiide
yomra mu banjoba nanga malla
na wodi yoboobe na wodi be njobata dagu so waldere noddi kam wi wara mi ekkita yimbe mu boy e so mi muyi mi waawi wiide be tabe njoba amma so tawe jonin dagu yimbe filantobe jawdi noddi bi kara ekkita boy don fo kam boydo wo ekkitoto fa piloro jawdi ndelle le don ben don na haani njoba lelle ben don wonno njobobe ko buri jawde
may won non baade hebe kitari yo jangodo fa woddo ina fanti fu ngado fu
ndelle warde wiide intelligence artificielle wara e jangude sabo na wodi ko wiete dum wonno interface don wala ko tiidi don jom so amuyi jangudi dum fa benda fu den non latato tilay sana lato jangudo boddido ta anati dagu programmation dagu dum don yaade to wodi technique sanne fu tilay don ka sana tay jangudo sanne amma ekito gollitira on wana tilay tawe a jangudo
de Idrissa Bari so ni dara ma suka be jokol be na ngatana dum hilgona na be ngada
mu fama nay dum pudde majjum so tawa ka fay nyandere wote idum wade so jangay jande filide e majju wawa andude nafa majju amma so joomu fayso tawi hawri hakkune majju tay ummanaki na formation majju on so tawama don ondon de hanti fu taban on don e wojiddo famude dum wonno ko dum woni na wodi fa handen be pama nay dum na wodi mbuykobe dum na wodi ngidi be dum
so ne men tetino ken halaji mada siki wala hakile yi kisingaaji dum mon karalaji kisingaaji hande di na di walita dum mon anandu fa yara yeso lamu na hande watani dum hilgo na hande do tidi dum dum lamu way wadde walita di karalaji kisike ba semeli anandu
jawdi leydu dum na wayi wattede leydon fa dum ndara noy wonno jawdi den na faawi andede moy wonno ittowo moy wonno ngattowo ndelle dum fu na waawi ndarede fa hannen so en daari fu ko dum wari en gennindin so en daari hanne eden kala hala droniji e ko natanta bandu so saabu majjum wala le ndematirde na dum waawi gollitirede hannen fa dum don fu firto le jende mede ndelle laamu e yimbe fu na haani ngatana dum hakkillo
Idrissa Bari viwa fulfulde yettete fofu ma da sanne
ay mi yetti on nanon
dande fulbe wono don e hedade meden weltani yon kala ka wontirdon e aduna o hiden natana joni tadere dida bere taskaramo
min sayyid ba premier maire sorta madina gunas ɗon so tawi wiya VOA totti en daañe mbawen haalde mbawen heɗede e aduna foof e weeyongo foof en jettira ɗum Allah jettii ɗum seere men jettini jinnaɓe ɗum kadi ma wonde fuɗɗe fof nde ndeddi ɗum neɗɗo goto ngoni haɓɓere wootere kala mbiyo mbimi e mbimami e wiimi ganda fulɗo ko goto.
Assalamu aleykum, min woni Madinatu Abdoullahi Bawuro diga diwal Abuja Lamo da lesdi Nigeria. Miɗon nde mi holla seyo am nder fuɗɗuki dogginki taskaram baruji nder ɗemgal fulfulde ha VOA maɓɓutugo taskaram ha yebre fulfulde wallitoto fulɓe bandiraɓe amin anda ko leddi wontiri be ko aduna wontiri. Emi toro Allah waɗa maɓɓutugo taskaram ka yajina fulɓe yara fulaku yeeso.
Komin nomi inditire Ousmane Abdourahman, wallahi initiative lobbo non koy no accando hunde fuu ko heɓi pullo na hunde fuu ko pulli heɓi fuu nani nde duniya.
Toɓɓe mawɗe taƴere ɗiɗaɓere daande fulɓe keerol hakkunde Niger e Benin hino soki ɓuri hitaande ɗum hino addi caɗele mawɗe hakkunde leyɗe ɗen ɗiɗi nultodiraaɗo amen Kotonou yahuno ka wuro Malanville o yiidi e yeeyoɓe ɓen kalumo ton ɓen hino wulliti taali e tindi hino tawa e fina tawaji fulɓe suka debbo e jom galle makko hino etaade ñiɓnugol ɗum ka wuro laɓe leydi Guine. Alpha Ousmane Ba goto e nultodiraaɓe VOA fulfulde toon neldi en e jantore mum. Rogere men diaspora hino yewta en hannde si yaltiyankoɓe afriquenaaɓe suɓiiɓe nattugol jawle maɓɓe ngam wilintingol uddita société.
Ngurdan fulɓe
fuɗɗoro ɗen alhaali faggudu uddugol keerol Benin e Niger hino waɗi batte e bange ngeygu yeeyoɓe e soodoɓe wawata tawtidirde sabu ko keerol hakkunde leyɗe ɗen ɗiɗi uddakon. Nultodiraɗo VOA fulfulde Kotonou Hamadi Adamu yahuno e luumo jeyango e wuro Malanville keerol Benin Niger e hino jantore makko.
En tawa ɗo hadde maayo keerol leydi Benin e leydi Niger nokkuje ɗen fuu e uddi moye fu nanni haajuji muɗum gila ɗum min bitte fay lumo min jaha min ndara noy wonno no lumo ngon kanu ndu wonno ngam ko ɗuuɗi fuu illa lumo ɗo wonno ko ƴuuda tan gineji muɗum e ngabbina e dow maayo.
Hamidu Amina e waddanai fillaji pewɗi
lawol ndiyangol ngol taƴama waddanimin rafoji waddanimin tamtiriji waddanimin torraji nder ɓaɗeji gande ɓaade wala ñame baba wara ƴuwa lumo warta tikkere lumo wala goɗɗum wala ne ɗon kay sagormaji ɗiɗiɗi sanne.
Hammadou codowo sippito kaɓanari e waɗanai filla
yimɓe Niger warata ɗon sooda sakuji ndeɓe coodi ɓe jaara Niger ɓe cippa ndeɓe cippi ɓe gara ɓe cooda gala ɓe gara mo woodi kamannaje e bayeri connanmi kamannaje bayeri amma hannde basemum wala gilla lawol ngol maɓɓa hannde wala no waɗa base.
E nder lumo ngon min bosake min jeyi min tawdoy kas ko goto e dow felaɓe tawaɓe ɗum kanko ɗu o hollata ɗomaji o wondi
lah ismana fillah gollal feela gaɗan en gon Malanville nder lumo ana kilia muɓe amen wardonoɓe ɗo ñooli ay jonkol teji maɓɓe naan jowanimen ɗo min laye Niger nana kilia muɓe amen yo tan.
Soumaila Bello kanu ndu e holla saɗormaji hannde tawaɗi e dow soodoɓe sonna keerol leydi Benin e leydi Niger.
Geɗɗo ɗo yaha Niger ɗo wodi saɗorma goɗɗo Niger yiɗi wara ɗo ɗo wodi saɗorma ɗumɓe Niger ɗo wartano sooda nema frontiére maɓɓama garo maɓɓe no wodi sembe ɓiɓɓe luumo ɓiɓɓe wuuro fo fuɗɗoreɗen ɓe tampiri so ɓiɓɓe luumo e guineji waddama ɓiɓɓe luumo sonna ɓiɓɓe wuuro ɗo heɓa barke nder majjo so guineji waddama jippinoɓe e wattoɓe nder mota ɓe ɗo fuu naɓam barke ɗum ɗum ɗon fo wala yoori walla e majjum saɗorma on ɗo yiɗi kowa.
Saɗormaji ɗi ɗo ɗi jaahi ɗi memi fa e golloɓe gonnanti Nuhu Sambo jungo ñamojo arandejo meru
bangal mairi Malanville fuu ko ɓuri ɗudde e mum fuu bangal guure no kamanaje ɗe jiiɗaɗe bayeri hemma gaari en min jaɓa CDL taxeuji hemma droit de place ɗum woni dano budget amen sembe muɗum fo ɗum ɗon hano capanɗe jeego nder herme fo kañƴum donc 60% hannde min gaɗi perdre ko ɗuuɗi sanne nder budget men.
Saɗomaji ɗi yeehi e heewa ɓiɓɓe gelmi woni e tampa kala kala den woni e woya
hammadi adamu VOA fulfulde kottonu
hammadi adamu goto e nultondirabe VOA fulfulde benen joni yaren labe ka hirnange hakkunde regine kalen fi tali e tindi ton dalanda jeng e jom galle makko hino sinki hirde tali asbe kala ngam nyibnugol on fina tawa tali e tindi no jeya e ko fulbe ne irta bibbe mabbe e dubi no yawti kedo den jantore Alpha Ousmane Ba
Salate
hande kadi hiri wono asewe kala yo magati do suudu dalanda te li jeng debbo mo dubi no gay ko fay heewe ngarbe nan gol hirde tali
naam goto no goto wali mai kawi non timmo naam boni ha no di bono bappa naam
dalanda no hittani mo artirgol pine e neji fuuta e der huutorgol tali hande mo subi talol ngaygu debbo e hore bibbe yatimaabe be nawlu makko acci
on andi mobe men baawo donde be tala e fisari e bono andano sari e bono ko ene yimbe ben wona e yewtede kono ko mabbe rewra e sari e bono fiyo jama o waaw waylude jikkuji mum bonde din haray ko e gon fondo wadi min kadi haray ko dum wadi simi do talande en
Abdoulaye Sadio Diallo ko jom galle dalanda jeng ko kambe fo inta tali yontere kala haka bornatiri jemma asewe kala
meden tala fi teddingol mawdo fi hollugol moddere jikku hollugol ko honno bani adama hani wallirde di mum bayno andirdo non taade din ko tintor awa si woni talongol subama men me watta don kadi bornatiri din dalanda bay kanko talanta men o wada leppi wonde o wada ngara wada kadi kodi di futa andira
ramata jallo ko jangana kuju yontere wo luttataake tali di kande hirde tali do timo hebi waju fi wonu gol ade moddo
sami don sinane ne mabbe o hayki alseni jajam alseni ha wonti nagge arti yidi e jajam o ti betay sinane ne mabbe no non kambe bayumira won tori ke be yafu e ke mun nyanimo timira won fe enen kadi himbe fedditi be jogitoro den foji ku moddo
kadir be tali do landa tali jengi Abdoulaye Sadio Diallo wana bikko e tun fettini argol hedo jom sudu nayebe no ara hen o jemma asere do nene tayibu janno nyawndo mo walla safri nowo no manati na fatali ko wonno payko gol giggol no heddi e makko
ari men en mawbe amen be betala nay no men beydana men famu beydana men ganda
simiti so ko mo dubi chapande jeedi je jetati ko hertani do meedi e jeere fuuta simiti so no sallini alhali gundo ko woni e tali ko fenye tanidi
o tali ko yeta ko ma benne irta baawo do di jogi dakamme baawo do hari paykum boljata ko din tali o nono wadanede baare hadaadi no der ton o molo din hadaadi hada jabaldi lato
windu go talol gotol dalanda te di jengi yilay koygal e hakkil ko feewi ha heba ko selli ko yawta araybe hirde tali ka galle makko
ko maami tokkito di tali mo jokka e piji ko ma on tigi yanya
dalanda te di jengi ne di yanyugo golle tali di kadude an Sara pipine ene bi futa tamulu wala muta madu yebo Alpha Ousmane Ba VOA fulfulde labe VOA
njokki don jokki kedagol dande fulbe do VOA fulfulde njubudi hesiri ndi ngaddi dum VOA dande America ngaren joni e rogere men diaspora
Diaspora.
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 Rogere men diaspora no yewta hande fi bibbe Afrique yaltube e leede mum e yahi wurugol e leede janane kono tawa be yejjitali iwdi mabbe yoga e mabbe hino subi artirgol jawle de be kedi be uddita societeji be wilintina dum holko woni nafore e tampere ko fewti dum yoro mangara wadi yewtere kanko e ben yaltiankobe kedalen
leede Afrique woni ko doganede baade hewbe hande ni jidi jaade Afrique wodo ko be putti ton bade ni jibina leydi afrique ne aldi bi bi kala ko neddo wadi afrique yara dias jalo sek wadi ko buri duubi 55 e der france kanko e be nanduda kambe gondi wuro e pi halis kewdo e darmi hunde e der leele mabbe ni
sa wadi jam ndema
sayi dimba dande ma dene sayi dimba dande ma nyebbe sayi binde ma pomme de terre sayi binde ma ko fewti legumaji goddi ko wayno nyomo ko wayno duto mi halani firuji dum fo min ebbino e dedon gede min tawi no wona min tawi so tawi annahi e hande ko wayno le volai ko wayno gertode ko wayno jawle ko wayno gestode de ngona ni taw ko gestode e ngabdi woni gestode mende e koy mo dum gonno e sonde fof ada bawi ton danje danya tewu danya boccode taw dum ne kadi ko hunde mantininde danyotonde buro fonde e min badino sol min isnom wadde kadi wattude yeydi liddi min isnom wadde dum
wi non ne yara yeso kono sa yida bona ko ma goto e mon yaha afrik darno dum
an jom mi jongo an jom ligeyo an pewjudu dum ha wadi fere dum dari dum en daroda njima hen so na dum golle de so boyi tan de lohat
fewnude hunde der afrik non webani dum tahi umo nyaago ardibe leedi afrik bi yobbe ballit suka be wonu be tiagal leedi abe ba wadde hunde dum don non mohammed li kanyum kadi ko dum yi wi ko ardibe le element de ko mabbe mbada fere no be ballitiri wono be tiagal leedi abe ba wadde hunde e der leedi element
so sukabe leedi investirani e wuro men e leedi men ko jamurebe ngarata jeya ko liggorte ko jeya ko remate ko jeya ko wadirte industry ko nganda enen ala ko nden hen e walla sukabe men sona dogde tiagal mabbe bi liggno en dum non nanay juude yimbe wonbe tiagal leedi woni sukabe leedi wonde tiagal leedi gila hakkunde Congo Amerique Asie e nokkuji goddi kono den nelde ne mbawata yonde ma eta leedele men dene laamuji di Allah fawi en di liggodo e bibbe leedi ndi webnanabe ko wiyete ko o PPP ganda se nanni hen juude men enen e leedele men jeyen ko e men jeyen ko liggorto den
yoro mangara vewa fulfulde Paris hediyan ko be teddube jo fi timmi yewtere men dande fulbe hande kono ko adi en sedude bido hedina on ngol jimol ngol tito de mon woni fulbe ko soga Niger yimi ngol
bay wal fulbe nyaajobe e fulfulde
gol soga Niger fulbe ko jere yimobe iwdi lesdi Niger mi jarni walliti be no o taskaram la tora ha e o hewta e modon e diankobe Abdourahmane Dia Lionel Gahima Michel Joseph e golliti be fop Washington do ha hewta nultondirabe amen jokke